Shanky supplier. Dot com.
Pa mapenzi, haya na makando kando. Hata wakisema vibaya, mimi nishakuwa wako. Tushukuru mimi na wewe
tunavyopendana.
Tuombe Mungu mbele
tusije kwazana.
Wewe na mimi na wewe mpaka kiyama. Achana nao wao wanakudanganya.
Tunavyopendana,
tuombe Mungu mbele tusije kwazana. Wewe na mimi na mpaka kiyama.
Achana nao wao wanakudanganya.
Watoto watushibagi, ani salimia wanangu wakula kwa jasho. We Kapteni Maya, Arafati na Vingweta. We Pairoti Baba Isaya, ani salimia tajiri Swai Mzungu. We Investment Brandi kabisa, ani kiwa sauti wa sumu mwanzo mwisho.
Chunky supplier, supplier, chunky supplier.
Muziki paka kitani kwako na chunky supplier.com.
It's a Bazaar Record.